Nkwa asɛm brɛ ni onu a ebra so sɛ obetie nkwa asɛm. Wɔde asɛ obɛfo bibi ɔbɛn wɔn no wasɛ wɔ sɛ nkwa asɛm brɛ edu. Eyɛ musomfo akwahefo ɛna me ne mo ɛbɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi fi Lifeway Media Ministry hɔ ɛna yɛ ne wo akyi. Ɛne deɛ mu yɛ mbɔ mpae. Ɔdomfo bɔbɔhofo mbada wase ɛwɔ akwanya wo de ama yi. Yɛde wase ɔmo yɛhu dɛ yɛhu da foforɔ ti sie so yɛbɛhu na ɔtwe foforɔ bosom foforɔ ne afe foforɔ ɛfifoɔ bebree bi yɛne ni yɛadwene ne yɛte aseɛ ni ɛberɛ a yɛbɛhwɛ w'asɛm mu ne yɛbɛsua w'asɛm mu wɔde deɛ ɔni wɔ no wobɛyi wo ho adi akyire no w'asɛm no wafa wo sɛ ne kora agyenkwa na deɛ ɔni wo so no ɔte ne gyidie mu no ɔtumi atena ase ama wo sɛ wopie w'ahenni mu a ɛmu biara anyɛ ɔyera yɛda wase Awurade Yesu Kristo din mu ɛna mebɔ mpae amen mesomfo akwaefo ɛna me ne wokyɛ asɛm yi ɛnɛ asɛm no mato no din sɛ Who is Jesus to you? Nti Yesu ɛyɛ hwan ma wo? Who is Jesus to you? Ɛyɛ asɛm a ɛbi biara ɛtwa sɛ ɛsɛ sɛ me ne wo mie no ɛbisa yɛ ho daa. Nti n'anɔpa yi mebisa wo sɛ anaa nnɛ wie ɛnɛ nwummerɛ yi mebisa wo sɛ Yesu ɛyɛ hwan ma wo a anobɛn ɛna wobɛyi. Bɛbɛ sɛ yɛbɛkɔ twerɛsɛm ɛti deɛ atwerɛsɛm no ɛka na saa asɛm wo yi a mebisa wo nnɛ yi sɛ Who is Jesus to you? Yesu ɛyɛ hwan ma wo a ɛyɛ asɛm a ɛnyɛ asɛm a ɛyɛ tra asɛm saa na bio nso sɛn na wohunu Yesu nti yɛhwɛ Mateo ɛti dunsia emu edumiɛnsa ɛkɔsi edunkron Mateo chapter 16 verse 13 to 19. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, and one of the prophets. And he said unto them, But say ye that I am. He said unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon, by Jonah, for flesh and blood does not release it unto thee, but my Father which is in heaven. But I said unto thee, that thou, Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whosoever or whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on the earth shall be loose in heaven. Pese ebe kenkan ya ye kasam na yati ashi. Na Yesu du Caesarea Philippi fam no. No bisa ne sua for the say enipa si enipa ba no ene hwan. Na wo si ebinum si na wo si ebinum si Yohane suboni no ebinum so si Elia na ebinum so si Jeremiah ana odifo no mu baako dobisa won se na mo so mese mene hwan na Simon Petro boa se oni Kristo no onyakopon ti asefo no ba na Yesu boa se ne se nhyira ne wo Yona ba Simon if you say anya honam ne mogya na eyi akyere wo na mo na mogya owo soro no na me enso mese wo se Oni Petro,
ọbutan so ena mede masafo ibesie na samado apon rembu mfaso na mede osoro ahinie safoan bemao bibiara a obachichire no asasi so no na obachichire no osoro de bibiara obesane no asasi so no obesane wo osoro amen onua awutie mi ena no pe ehu da twesem no aka no pefe sase yesu ni ne suafo no nam no na opese wo hunu sede wo nimfa no ho na menim sese onipa bia ni onipa nante a acha bia beye bosu mi sia ade bia ono ne koba ono ne dasori ekoba no aya wo hu enipa ri yipa na ishiafo yi woni yesu ananti baye mfie miansa nti ni ana yesu cheche woni nya no no ho akire woni nyina no na opese ohunu ni awanka sa wanen na buwoni no sa na ti o eni babebre e wa safu mu kaka safu no ho de na nso Yesu lankasa yedi na chi no. Onyankopon ye ni no. Sanze uye efiafo dumeni ya. Nka woni Yesu lankasa pa woni ne nama. Se Yesu no. Ono no obo so ni asase ni nomene nyina. Nka obeyi na no street. Aka se ampa se netie nanso fibi bi omri ko fae ene uya first question whom did men say that I am then na nipa ehunu mi se meyo eno e ba fa na public opinion e nyango pa na eso no no Omo abonten hu nu okwan so nkosu. Ena second question so abibisa ne se. Whom say ye that I am? Musu mu se mene ne hwan. E because o mini Yesu. Na me ma mini me papa e Christofo. No. So ma me papa e Christofo a. Maybe I need to go to Sunday school then. But one kasano onfa Christo se wo kra no wagen kwa. Ezan se mkwa gye no. Emfiri enipa ho. Edi ose salvation does not come by what man say. It comes by what you see. Mkwa gye no emfiri dia nipa eka wo ba wo. Emo dia wo ka. Ebisa wo se. Kofo se mene wan. Mbese yetuye bune yehum na uhuni Yesu Kristo no a wafa ne o fa osam kra nyen kwa no uhunu ne oye ezese u bibi sa wega ditributa yango po no na obo oso ne asase na kwuti na anyo bibia oye oye ne mu na nkwa wo na nkwa ni ni pa bia rem e diam se essence of days Yesu Kristo obisa o se nano pe. It is a Yesu bisa o nano pe hwe wonim din. E bisa o se. Wo Yesu ani hwan ma wa. Kade asem na obeka. Onyankopon ne mani ye yon. Anami nyango me na nani nyankopon de bi. God does not have grandchildren, but he has children. You must know him for yourself. Yes, I mean, I've been a very Christian in that identity. I'm not a Christian. And I use a minimum Christian. There be me beside another person. So, yes, Christian. Hey, why, ma'am? You want your mommy and son? The best I know, a demon creature on the area. Yesu bisa se me ne wan ebisi o woni Elia ze se ni pano kanu no ni Elia they are near the crown level say oh woni Elia ebisu se we are John the Baptist ebisu we are Jeremiah. Ebisu wo ye difo no mu baako nipa de bi mu dia nipa ka enti de obi be ka no must not be your opinion ana ne nye o wagene enti de go fro ka ana nyamsum kra ye ni sei ana yesu kra no wan ye sei no public opinion na ende de ye de common sense ana ye sei de sumi nyame. And then we be say, "Dia fufro kanzo Yesu Kristo grana oye ni papa pa." And be say, "No oye komisha fufo." But we be say, "Onese Yesu ane wama." So when we Yesu a, akonya o homa. Say, "Uba fa Kristo say ukraje kwa ende." Zanze. Ana ebi sukwa kase. Yes, so you better than car, you tend to cow, bring a brim in your woo, no, na then I need say no, 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 better ham. Now, quay, a quay fade, and I need pack a cacaca. But another pray, Vasil, yes, Christo, and a watch him qua. Bible see, any pain in eye bonny, a good pain in your boy. A copper match at any damn qua. The bonny na kutia, a woo, copper match at any damn qua, right, yes, Christo, demon. Nyakopo yi ni dodo ye che ba da se anbo ye fo no o ma Kristo to be wu e chi ye asemi fri en kwa se bon e de brew no se da foforo so e be ko so a kradu no yeti ni nto aso nyame sha mo so mfa kwa ye fo na me ne mo che asemi me telephone number ni 0244 869499 asemi fri life for me dey me so nyame sha bye bye.